ye yonna owo mukwano yo Yesu tuli ba tuli naye je tugendo kubela abala mwena kuzonna abali genda munseyo
tetugenda kwejisa enseno mwetuli mazima ewe temwensa obulungi bwayo bwagwa nedembe temuli waliwendale mpya elimwe bilungi Yesu je yagamba
nyuma lw'okugwa kw'omuntu mu lusuku Aden olyo lw'omuntu lwakolimirwa weewaawo n'ebitonde ebirala bw'atyo omuntu yatandika okudaaga olw'ekibi ekibi ne kireeta obukyayi ensonyi n'okufa eri ebitonde eggulu lyonna ne linakuwala olw'okugwa kw'omuntu bwe kityo mukama waffe Yesu Kristo n'asalawo okujja atufiirire ng'asalawo okufa okw'ensonyi ku musalaba eggologoosa ku lulwo nange bw'atyo ku musalaba eggologoosa n'asasula ebbanja eddene ku lwaffe kyava atusuubiza nti ŋŋenda eri kitange okubategekera ebifo era oba nga ŋŋenda okubategekera ebifo bwe ntyo ndikomawo mbatwale gye ndi nammwe mbeereyo abaagalwa mbakakasa nti luli balumu mukama waffe Yesu Kristo muganda waffe oyo omulamuzi waffe oyo omununuzi waffe oyo omulokozi waffe alijja atutwale teri kulumwa enjala ennyonta endwadde wabula atutwale mu ddembe lyokka ennaku nga tekyaliwo wabula essanyu ery'olubeerera ebyo ebizibu ebikutuukako ssebo nnyabo byakaseera buseera nkusaba ogume lindirira.
Jangweri Mukama, ebizibu tobiyinze, obulamu bwa kiseera ebyensi temuli. Waliwo omusinga Yesu gye yagenda, ategeke kifo kyo ajja tugende. Tetugenda kulwala
Abali genda munseyo,
tetugenda kwejjusa.
Abali genda munseyo,
tetugenda kwejjusa.
Abali genda munseyo,
tetugenda kwejjusa.
Abali genda